Intore yatojwe ntago ndikigo ari niga kanz ndacyari kongwe hano ain't nobody bigger fam just use my name for cloud cause the public figure but ishiriri heavy media nago yansubiza down attention seekers kuri twitter ntizanshirishati impoza finger muri trigger niga ntimwanyini shaw of course uwanze kuvugwa yaheze munda yanyi nani flat flat keep get online kwa uru kansa bipita and I'm still gangster you may fuck around and find out ask about my past nanze kontara yashaitwa nakuza na unami kandi hustle nkaba fight abari nyuma yo kuvuga kwanje sabajura copy that these niggas tryna stop me but ishari unstoppable udiba they gon lock me up ni tokiri affordable ni cheap talk fana mwese kuba ntari flexible sick hoes ntacyo nteze kuba y'all be heading on young and successful boy like me recorded igihugu mwe mukorera IG murashora muri views nge ndi kongera ma minis n'ikindi mwese ni muteze no gukomera like this yo ntari ku muziki muzahora na jean ruzinza baho life iri gucci mu kinyomba amafuti I have a lot to prove ibimvuga birareba abagrupu izo comments ziri mu bujiji mutoragura mayu But trust me, banje ntaho bajya bari stuck hey, kutaba accessible kuri imwe byatugize abanzi nta na hip hop brand yigeze ibi naho irenze trappish You've been praying for my downfall Praying for my downfall You still praying for my downfall Praying for my downfall They've been praying for my downfall Praying for my downfall They still praying for my downfall Niggas praying for my downfall Niggas 17 days nari mfite case nijana muri court Urumva ari nk'iki gishya wazo nkangisha ha bros Niyo naba niba ntago naba nkiri kuri phones I'm on a whole nother level now Ndi busy mu biro Byama 24 carats gold kushara na euro Being the real G ntiwapfa kungira Babylon Hamwe niyo mpamvu mba mbafungira uwa marido wa chill Naba kapo nyabo sinasangira n'izo mbo Ndabizi you know me better G's muzazira ma ego Ko munsiga ubwo busembwa niko mbafatira mbarigoni Nkakwigana ukuntu ngenda nimwamagira nk'ama londa cyaba komiteka njye uzimba kigira vagabond kwanza most of y'all trollers ntimufite ubuzima mbabarusha gushobora nta nabarusha n'izina mbarusha amafaranga mwebwe ntimwamfungira inzira ndabarusha na platform na undisha ndi hiri ndiyo game forever niba utabyemera go to hell mfite price iri set whenever unkenera you're going to pay youtubers bo biri person iteka mvuga no to them okay then go to hell go to hell go to hell turi kongera gukaba turi gukongeza umufana turi guhorera umurapa warwaniye hip hop kurusha mitrailleuse na 47s na pistol ku rugamba hip hop game is Season hoya nibaraza kutubasha niggas You've been praying for my downfall Praying for my downfall You still praying for my downfall Praying for my downfall They've been praying for my downfall Praying for my downfall They still praying for my downfall Niggas praying for my downfall